on this one. Bosi wachimwela. Ndendaro mkiteme umuzime vondigasa e umuzime voyala itiga me voyala ndiyosha.
Do you want to be born?
Ndeti no watu umuye tenda mba Atusunga neno watu ngevo umu oa Muhubi olalo maheti no watu umuye te Atusunga neno watu ngevo umu oa
Toi iwe jivola, jivola Toi iwe jivola, jivola Toi iwe jivola, jivola Toi iwe jivola
Hosti go this one Bosi wa shimwela Savu paka fiwe Nda uona Ala sike Donka boy Bombo 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 Asunga nilo
Atako injection Hapa na hapa Yepali bina hapa Biggie bine Ala sike Dongo la banjo